You know me. Big things are going, mommy love.
Kili kuingia, unaweza kajali. Knockout ya kakutoa. Nikwambie, maua rose na kai, si ishara ya mapendo. Wangapi, wamevishwa vita ila bado wakatenwe. Nikwambie, maua rose na kai, si ishara ya mapendo. Wangapi, wamevishwa vita ila bado wakatenwe. Nasema fika moja livishi mboga, wengine utumbia nguvu mpaka kuroga. Mwenzangu na mie ukashindwa kungoja, naona bado ngoma ngumu, ngoma ngumu. Nilisema wa maisha
fanana. Oh, oh, oh. Nili asoma usiku na mchana. Oh, 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 oh. Nili tushi safi wewe na nawana. Now at the road I remember you. Japo mwanzo nili sema I do. Ukabadili namba kuwa jina. Toka chenu kajikuta juu.
Nasema fika moja livishi mboga, wengine utumbia nguvu mpaka kuroga. Mwenzangu na mie ukashindwa kungoja, naona bado ngoma ngumu, ngoma ngumu. Nilisema wa maisha
one, mommy love. Buddha boss, bad man, I'm pawn this love, mommy love. Chitty, me love ya.